It's Abama on the beat.
Egwa mala seni se Bagaba Entertainment Tabanya ba De Ice No me even nene belu
I don't want them here I don't want them
No me even nene belu
I don't want them
No me even nene belu
I don't want them I need a bomb. I'm a don't know.
phone in way. No look on Benjamin, my mo. Till I'm a mother, my mo. Aye,
God of thunder, Bagaba, in my solution tempo. Oh, I lose your phone, Nego. I lose your phone, Azondo. I lose your phone, Nego. On your bulo bulo na, Bagaba. What's the book? No, ya kuya. Anya mututu. Then I go to Kumelo Mighty. Odogo nye munebo Odogo chugo neke nemi Gre Krista Mwanyi manare Esi nebya welu goye Nanya mwoto tuna o Weze mwanyi nemele Osi na mili ono nechu rechu Odogo chugo eze mwanyi Biko pule kene Kikene le mwabu kari oku Mwanyi munebo Mwanyelo jeje mwana Tye Babalo mo pila o nya ntaja mo o gine gine bela mo o se mo mo de lago lugo ni be yo ku ga joji e ma wan na tolo wan ne no gwa no go na ri anya o ya ga mo tu ku mega ai na wa bu igbe God of thunder Na kolunu no nya ngulo ya getafo o nya ngulo ya ga mulele ngo Mighty neke nemi ogwe bi onye mmebo odugo jale mwana memo oge mwada welu kuyi odugo ngino onye lekure ogugo chaka welovo odo odo oda do Ni man te jabo odogo nye mu nebo mighty no loko ni luo oke ala bo mo ba na bu na weru ko go kali ogu mo ma na me da o ever look at my team, my girl. Where do you move? Mobile, I never more. Now nobody got voice, do you then? Then even you, Lord, I know a moment. Not that I'm one of them, no man. You go make it, it's all good, you make it. Odo go ye mu nebo dalu much na mele Na beri bende ne beru
Adawa Adawa
Na beri bende ne bela
ba Adawa Adawa
Na beri bende ne bela ba Na beri bende ne bela
ba Adawa
I don't
want
to get when I came out. I
don't
want to see your
level.
I don't want to do.
I don't
want to get over. I
don't
want to get over. I don't want
to
get over. I don't want to get
over.
I don't want to get over. I
don't
want to get over. I don't
want to get
over. I don't want to get over.
I don't want.
Marivan him in Obodo. Oh, Bata, Nobuda Favoso, Batasina, Batago, O Batasina, Gunga, Batago, Nuba, Madame Oloya. Emma Gonya, Dalobio, because he and Yanavao, the way for your cook with Guru, Nuba, Madame Oloya.
I'm a rapper, I'm a
star,
I'm
a
mighty to go to the game.
Oh, one room pillar. Say, Moja Voka, Moja Benaka, Amanoka, Ama Studio. Say, Monoga, Flomongo. Keep on. 1 million to go to Namaka. Say, Moody, they boom. Mighty to go me follow it. Tabule, we look at mighty. Mama Naveda, Baga Baba is on a fugo. Oba Lobo Wanara, Akamela Bobo Mada. Oko Wama Moye, Anyo Bokolo, Evo Zive Chimelanyo. Ekene Gnonya Yana Wanya, Wande Vigeche, Vigeche, Obwe Vion Weekend Gamma. Okay, one day, can you move? I can't get another baby, Chida. Garobana, okay, one is for the idea. Who won't you move, Nebo? Oh, silly, go, mama, boy. Oh, silly, I'm not check, I said, follow you. Not so follow the other. Oh, silly, go, mama, boy. Okay, one, I am a log. Okay, ma. Body can now. Body can make it, baby. Oh, yeah, can they go in a boot? Boot. Boss it down, Lobia. Ice. Adam, they go in a boot. What would a body get? On a mania. Drum again, again, a bella popular. Up there, my own, or in a boot. Odo, odo na boot. Ego na boot. Je. Eni bana bo biago, ajala go kana noi. Anje kede no wanem. Ema professor. Emmanuel one kede ni Emmanuel mojo biago. Oke wana Thailand. Well, I am one. You go on the bank of one. Is that your night game we will? I'm your best in a book. The Logan I game we will. Macamado, no, Siolo. Is that to run up? There's a one day. You will get here, Lola. Manolo to Google, see again, man. inu go nu mo
pogba hey emanuel wa se la
godogwo oge mande obi agu anu welo bi wanna godogwo obi agu
yama be ma professor
mo weli ba na yo chike lo wa ma ke ma professor Tonye ma protection Nyana privatization With a good connection Ema wo yo bi ago Oke mwa na Thailand yo Yo ma livi ga emale mwa neg Ali li e kwe mo Ali li e kwe mo Emmanuel lo mwa nem Mami ala li li e kwe mo Navro nene me mwa ne Ma baka we na mo Ema o
Baka wa
Odogwo givita Oke mwana nintaja
Akumaja siya Edo mwane makumaja Akumaja maja
Oke mwane kenemi Chitye
Akumale ma jizgoloro Akumale ma fikoloro Akumale ma jodi Akumale ma fikoloro
Oke mwane nintaja
Akumaja
Odogwo na ulana
Oke mwane na ulana
God of thunder, God of thunder, mighty in the make a lemo, then what you could go see again, ma. Okay. What's the monkey this year? Oke mwa na kuzo, odugu mwa kuzo hanambara, wano ratukura, oke mwa biawe lukuye, oke mwa na dekwe nao, odugu mwa kuzo hanambara, wonyo zunaho, wonyo zunaho, oke mwa nekenemi, mwane mwano radige, kukura, nyama guide pi opi, oke mwa,
Ona lu bi opi, ona lu kwa lu mako. Tura, oke mwane kene mi, talwa. Nyama bu holy guy, oke mwa mwako za nambara. Odugu mwe lo bi eje me mwane. Osi mu kene sele. Osi mu kene obele mwea. Junior.
Mukeneli etufunenya ndibe kura umoko za nambara oke mwana ede ma odoguneli maji de maliba bagaba chitie odele 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 odele
Oya boli kanega.
I'm 54.
Pogba,
I need to be no good nisi. What I got with love? Come along the bully ganega. Uma kante jambo.
Oje lo bolu no ye kenge yo na di be yoso. Odo boye mu nebo. Odo. Wane mogo kari ogo. Ogo ne wani go.
nke nwaba onyeisi ndị gboro ịga n'ịga odogwu iso na ndị gboro ịga n'ịga odogwu onye nta eji abọ ọgwụ gị na onye na-egwure ụgwọ chacha wele ọfọ eze ọgwụ wan n'oyi na ọma mbara n'igbo niile ọdọ osi nke sisi na ọba bụ adela akwa o ibabalaba agbagoyi chukwu emeke anyị kwuru na mbụ nyawa bụ maiti dibia nyawa bụ maiti tọnda nyawa bụ maiti ọgwụ ọzịbụ ọgwụ karịa ọgwụ ọbụla ọba lọra maiti bịa welu ugo gana oke nwa kenwa bịaba mụ na mmanwụ ọda adọ odogwu jele mgba na be mgbọ wekpasịa wee nwure mana ọgbara ọnwa eze ngwa maka ibi na nwa eze bụ chukwu ọgaba ice nyawa bibe ee god of thunder onye ṅụrụ ya ga-anwụ anwụ onye judo kpọrọ ala okpukpu nama ka m wele kene ka nke nezienu n'elu oke nwa nwa mụrụ na m wee fi emeke gana inyere m ibe eji ekwe mmọnwụ n'aka oke nwa na-ekene mi emeke gana abịa welu onye odogwu onye nke ja abụ ya bụ n'isi okwu ugwu baanyị ebe nwa ka bụ ụlọ odogwu emeke gana oke nwa naanị nke je odogwu na gana gbagba mekosu n'olu oko na-elu oyi ice ịma igbo chiri n'ụzọ nyawa ka na-akpọ nna ya elugo nna okwu ebi onwe dị mma oke nwa nwa mụrụ n'isi okwukwu na onyego onye nta eje abụ nna ya elugo kpụrụ mpila nwa nta eje si m ụmụ ụjụ ajụjụ mụjụ gaa na yutube anyị ajụjụ jere ekwentị onye nwere ntị ọnụụlọ onu m gịnị selezu na ọma mbala gịnị selu nno na mmanụ ajụjụ na ajụ ebe unu ụmụ nteja bụ ndị yutu nteja bụ gịnị selu nno na mmanụ gịnị selezu na ọma mbala ịnụgonu mmụọ ụna nụgonu mmụọ ịdụ nwanne m alụ nwanne anyị bụ onye na ọma mbara ice wasi mụ kenezie mụ kenele ihe onye akụ ya onye meze nwanyị nne mmiri ebunye bụ ụlọ akụ nne mmiri nwanyị mmanarịa ezie nne na-ekele m emeka gara ịna nye elugo na-ekele m wasi mụ kenezie anyị ya onye na-eke n'eme ụgbọ gị onye nta eji abụ onye m ụgwọ ọcha ka wele ọvọ nna m ndị nwa ozu ọma gbagbọ ozizila nwụlụ eziokwu n'olu ule n'igwe nna elugo oke mmụọ na-eke n'eme daalụ ma chi na emere ya agwọ jide ka nna na ahụ
onye gboro ịga ịga
gbagagba anyị tụgbe n'ugo n'isi o ụbọchị aka wele ọfọ ọdị ndị yutu nta eji abọ bụ ndị gboro ịga n'ịga ndị nwere obi eji eme nwanne ekene ekene elu m obi dọla obi pansụ
Obi hero, Obi Dutchmark, Obi ora occurrence. Oke mwandi kengame, Odogo nyente jabo. Ode legacy, Ona tuku polo, Nebo na me market. Ebe mwa kongwe lisyona, Mwa mwe lo jeje me wana. Obi wanam, Ujuku gozi ege ma. Dalo, Nolu oko de luoyi, Badike. Wado baga ba boy sabio, Ani lo jene wode, Nubo chaka we lofo. Bagaba, Uma kante jabo, Kini selo suna mambala, Kini selo nuna manwe, Jadraki Wenugu, Woka Mabia Wenugu, Wenugu, Ochi Chipa Moko, Jadraki Leke Nebe, Ochi Jabu Neke Mune Mune, Wabusi Muke Ne Awa, Jadraki Wanam, Ubezo Nete Ma, Ima Logo Kariok, Onya Wenoku Mweliva, Mighty, Ochi Gini Ochi Gini, Onya Wenoki Mweliva, Onya Chuloke Chuliva,
Oya boli,
una magonde boli,
oya boli,
una magonde boli,
oya boli, galega.